kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii kan sanbata hagayya 24 fi dilbata hagayya 25 bara 2019 kanarratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee isin dhageessifna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara dhufu jechuun 2012 irreecha hora Finfinnee kabajamuuf jira. Kana ilaalchisee galma barkumee keessatti walgahii torban darbe gaggeeffame kan ilaaleen dhiyeessinee turre.
Qeerroof qarreen Oromoo 1,000 lakkaa'aman ayyaana irreechaa hora Finfinnee jaarraa 1 walakkaaf addaan citee ture. Bara 2012 akkamittiin akka ayyaaneffatamu irrattis mari'atameera. Dargaggoo Dabalatuu Jubaa kutaa magaalaa Eekkaa aanaa 11 irraa yaa'ii kanarratti hirmaati.
Dhimma Finfinnee harka 50 hin hojjenne ganaa irratti hojjechuu nu gaafata. Afaan hojii mana mootummaa afaan Oromoo gochuu qabna. Daangaa Finfinnee miidhaarra dubbin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala galchuudha kaayyoon keenya. Handhuura Finfinnee keessatti hoora Finfinnee sanatti waggaa 150 citee kan ture harka 1 nu qabannee akkamittiin akka ayyaaneffan keessuma foolleen keenya har'a akkasittiin iddoo kan tolfamneerra.
Sagantaa qophaa irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa argamaniiru. Ergaas dabarsaniiru.
Kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru wanti duubatti nu harkisus hin jiru harsaa kaffalame hundatti fayyadamne gara fuulduraatti uummata keenya jijjiiruutti jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiiruutti uummata biyya keenyaa tajaajiluutti irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadha. Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaate akkaataa inni itti hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofaa doon ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf.
Jijjiiramni har'a dhufeera jedhame himamu bu'aa Oromoon wareegama daa'imaa hanga maanguddootti itti kaffaledha kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan Oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jedhan.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenyaarraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsiimoo addaan qabu har'as tarsiimoonsaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Akkaataa tokkummaa Oromootti diigudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa uummanni keenya qabu ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Ayyaana irreechaa hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophii irra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessuun hojjate ofii hiyyummaa keessaa ba'ee ka biraayyuu soruu danda'aa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kanas godina Arsii ooyiruu qonnaan bulaa yeroo daawwatanitti dubbatan.
Waan guddaa agarree baay'ee gammannee jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachii bal'aa qabdi. Dargaggoo humna qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaarree qonna keenya ammayyeessinee jennaan hundaa ol nyaannee quufnee buluu akka dandeenyu waan nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenyee warra kaan gargaaruuf qonna irratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Daawwannaan keenya baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee heddumminaan oomisha haala kanaan oomisheetiniin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabimidanyata argamsi su chala wan heddu hojje chudaf abdachi sada kanjeran Dr. Abiy Ahmed hojin kuni akkanan akkaiti fufulle wamicha dihessan aluma kanan godina arsi kofatti klasteran walittu gurma hametinin gosota midani kamadifi garburratti hojjatamatinin jirachuda bulchan godina arsi obbo abadra abda kanisan radio sagale america tif himan aluma kanan lefti hektara dibbasadi ifi kudalama ana digalu fitejjo lefti hektara dibbasadi ifi torbatami lama ana hetto safi lefti hektara torbatami saddeti ana munisake setti garedan walinta ametinin klasteran omisha majirachu dalle dubbatan qonnan bultoni omisha kanarati hirmatanitinin walin hojjatatinin jiranille hojin sani kanisan gammachis kesayu sadarka hoggans ol ana titti dufamietinin dawatamunsa akkan kanisan jajjabe sefi onne itti horeta ulle radio sagale america tif himanitin injiru
Dr. Abiy dufani lalun sani bae gammanne bae no wan enne olitti bae gammanne akkan amota tille namun le ganda brati le dufani akahana brati raile dufano kalesa lalani jan imma kana ko bae kamit gandu makana bidara hanu sunmo bidara to seta kamit ko hudan dan jani bae yonno jani kana ran tanka enu mo gammachu gudatu no tiragami kana da wasamu kenyo ro ro dan no Orde fani lalu nisani baik itu gaman negara. Abi afora file wan ojennu file katakan sahkan uta abi gaman.
Omisha kon nambul tota godina arsida wata mekan rati. Mumme minister tota Dr. Abiy Ahmed inda balatati minister itu sabiya obbo lama magersa itanam presidenti bulchin motumma nanno oromia obbo shemalis abdi saatifi ango niga mabralle rati argamani teninjuru. Obbo lama magersa gamasani tin akkajaraniti.
Kon niki ini cici tatule. Walit Ruftani Klasteran Ijaram Tani Oji Gurguddat Asittu Jitama Jara Kanas Ijan Agarre Jirrawan Taif Guddin Nimmo Wanu Makkasir Rawan Egaluf Gudda Wangamman Nif Isenille Baga Gammad Dan Isenin Jachu Varbanna Falli Konnambula Kenya Lafa Konnambula Kenya Tiwan Taif Karadu Mamma Jalkam Nen Jabanne Yorjim Iyumma ke sabo ko faton tayin akuma warru biyagra guddatan guddachu andandenyu akuma majal kavdanit ke sumayu dargagesi oromo jabanne ojechun falle iyumma brakina ke sanu basu sawanteif karam makonnam bulan oromo jal kavi kanan jabanne haojjenun jeda fayyata walfana jirra devines walagarra vada
gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
gudru wallagatti jiraattonni anaale jardaga jarteef amru dabamu dandi mijata fiibsaratti kome qaban dagesani jiran
amuno agam gati anga shabutti karanga jutundelle sukkide badera baka ondro binani mo kilometri to ko demundelle tojetani tuta ganamade turutre baka gawabatti takara abban kamne jechudenda baka
jirata magala libo taw kan dubbatan namni kamdan fikru jedaman akajadanitti magaluta akashambu sakala alibo agamsaf magaluta godinicha kallatti kan rajiran hundu walqun namudaf rakkon dandi gufut taw dubbatu sababa dabamu dandi mijetan rakko gejjiba mudati jedanis ibsani jiru
kara mata quality sam standard ka bijirach mata yeccha isasada e gani manu jenna kanara ka ce wondrech biyero ba diryemo gara kan mo lafta diriran duante bicha ko noro noro be kharazul quality wan kan fe dola fu etwan okay zacha makina ji ufka rabu ani tibu rabu ani tarkezo bifa kana riski rubu ke sadarbe decha anu manne de tema to
rakkon jiru kan dandi qofamiti ibsani sakasu marakko da jiru diratot ninu ti dubisne tokko tokko rakkon dandi jiraattot ni kaasan kun hubatamaar ajadan itti gaaftamaan waajjira paartii demokraataa oromoo godina horroo guduroo laggaa obbo baayisaa tamasgeen rakko kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjataa jirraa jedhan illee ibsani jiru
jarte horrobulu together butoko dandin kuni tarka federalatin projecta muda kan karor same ture amma almost new year dan mutumani o kan sar sa kunis nilla de chuta ni sel kabete gonkuma soba masa lama yergonu tiya ja ta ke tumure supa asa kan gege same jechu supa kan gege same tuma agamani ti da
Komiisii ciccituu ibsaa fi guyyootaaf dhabamuu ilaalchisees deebii kennan qabu Obbo Baayisaan. Hangasitti ammoo akka tiraansformerootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa wajjin mari'annee jirraa jedhu itti gaafatamtichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mukfuraa Haajii Ahmad Nuuree dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesootaa keessa jiraatan waaltaa oolmaa daa'immanii qabu waaltaa oolmaa maanguddootaa. Dhiyoottis kan jalqabuuf jiran ta'uu dubbatu soraatu dubbise akkas jedhu.
Gargaarsi kaninu bakka ijoolleen itti barattu free school program qabna. Ijoollee barsiisna iskuula fireedii goona. Kiinda gaardaniif fireedii akka ta'an goona akka gizee gaafa qaraatii seenan. Waan isaan barbaachisu amma USA keessa istaandardii jira. Kakaan ispeeshaalii Minnesootaa keessa iskuul reediness waan jedhamu istaandardii isaan eeguu qabna. Saniin qopheessinee. Dhaleessinaa jechuun ijoollee kan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan isaan barbaachisu hunda godhaa akka iskuula firii ta'an irratti barsiisnaa jechuudha. Warri nuti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaarraa kaasee ilaa waggaa 12 barsiistuu jira warranaa dalagu warra homorkii gargaaru guyyattis kejaa baafatanii waan barsiisantu jira asitti jechuudha. Ijoolleen tun asitti oolmee qofa danda'e akka mana barumsaatti ni barataniif jechuudha.
Warri isin gargaartan kun warra mootummaan gargaarmoo yookaan ammoo warra uumamaatuun dhuunfaamoo?
Wanti keenya siikaap fajaamu jira. Siikaap jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan ilmaan keessan bakka kanaa bakka oolmee geeffadhaa isiniif kafallaa isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii warra mootummaa irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabu jira. Maallaqa hanqatee tokko jira. Income limitation jedhamu jira. Income isaanii sallaalanii cinaa isin kafalaa cinaa nuu isin irraa kafala. Maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmee ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu. Warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa kafallee warra ifiif kafalatu ni jiran ijoolleen akkasii. So hundaa'uu include godhaa. Immoo mainly 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa kafalu.
Nam biizinesii barachuu fedhu yookaan ammoo nama hojii akka tanteetee kan hojjechuu fedhu namuuf jireessuu fedhu. Maan gorsiti
nama riskii fudhatu sodaatika biizinesa irratti takkaanii argata takkaanii dhabdu dhabeetti achitti hafuu yoo ta'e lafaa haatetu immoo if jajjabeessite waan kana yoo takka ni dhabda takka ni argata kanaafu saniif if qopheessite takkaanii dhabaa takkaanii argadhete eegalta waan ta'e bise eegaltu jechuudha yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'e waan siin tahin hedduun gadditu. Lafaa qabattee lafaa haatee sokkee wanni kun waan jiru biizinesa keessan jira. Akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee gogoote booda irra nama geessa bakka feetu sana jechuudhoo abdii kutuu baatte qajeeltee waan kana irra dalite jechuudha. So ani waliin jechuu fedhu nama yoo biizinesa waan dura if barbaadeef argi maal godhuu dandeessa waan godhuu dandeessu namni hundi waan ifii qaba namni hundi biizinesa dalaguu danda'a jechuu miti namni hundi dooktara taa'a jechuu miti namni hundi narsii taa'a jechuu miti. ana makan sinjai sahiti nursingin ture major ya kanin dura sene fechu garu gese dalu sanin dandaw sun dandeti tiyamiti walin dandeti tikabu fi walin jaladu taw qabone nan godu sun yon mallaka qofaf gode wan kana mi khuf garu wan jalala wan saniyo qabatti bakafe sanige sawan jalala andale du takkechu wan tabinna dan gotu wa ta tikatu agudatu kana fu sudatu olu riski fudatu min khasara yo wan kana kana gode invest gode yon khufe yo wan akasi san khasartus borni argatta kana fu chance yakasi san fudatu sila od akalet fudanne malif nu khayso ne kana su jiro beta obleyen he doji ndala ni haso ne sani ujisma fin kana ngone maf kasi ngone jan u ko riski qaba ko kana qaba jan so riski san fudatu bale akamitti bakafe san gahu dan des an sani wonne khayya beta kana fu wonni guddana ne khayya mali wonni am ferusul mali ngoru feda yani if gafatu san bod e go gu if argani wa kana dal de tirati qaba wa kana godu feda yani fedilla qaba tani dal de toji jirate so da tin god
aba silafu jire ni daba fargacha qaba
eh sirri wa anta ko be yahu olu ni su man qabu dirqama wa hun danin be hamiti wani at be tu jira hatin be ne jira immo walirra wa an be khan share wa it godu arte information wani gudan be yahana ta khadara information qaba nan wa fe ta galeida
walirra baran
information san wali dabar su wali tu fani yachu formati
ado to kodu bannu mate heddu wali gudadde warrihen horum hore horum hore la fayu fulay du gute yette isan namagami obolaye nagam qabda namagam wali ndalat
obolayenna soddomi sadii wajin dalade
atina gameso
annama diddami sagalafo
maati hagami takkanore
maati shan
bankan kejarole
gize shan fure abraham tagol fam lubulinju so il man saati wajjechun jolleti yarra qabiti jollenan haboto hufi fi adadato hufi yola kotte ara antanna dibbashan tammi afurmuti
isannam maati dibbashan tammi afurite garama kan jirtane
Canada jira US khays jira seta lam khays jira US Minnesota fi Atlanta ichu Norway ni jira Australia jira Yemen jira Oromia jira bakabra bakao Egypt ni jira
gare du jirtane
bakay du jira
kubo mol kabdan
kubo mol kam aman dumina khiyao yo sinha so bize namni nagafo tu obeyeme kabda fa jira anjani hime rifatarin ila lanfar edalu tekase dujamale akawle dalonun ane dumin khinyana tirgamu malin janibe ta odabakh yejrati amalle fure dalen jasla itikannen jan
mati haji haimed nure takkan hore gamdi binammo wanne makfuran jabe sitetin dama tijolle te nafanke university fachu malle ane matin ken nakannu gorse finfinne dalatte america jirate garfe tijrate afankanke ti jabe fachu malte eje tetin nu damu jirti makura guddo osgalate fadda matin tesane heddu rabula jenna horu mora
ISIS Ethiopia te fula de facchu fi video fi barresan afan amara qopae kanaratti dudubata majir kan gabasne kesa
garen ISIS Ethiopia sene hiddababal ifachuf karol susaf sochi egalun sa kan bekame marsariti wan gare kanaf media len sirna video daqiqa sadibas ergamir kane seboda videon sun gare ICCin babalinan kan bekamuf yero heddu kan agamu faru afan amara kan ittifarfata meture garen kun erga dadamaqinsa kabros afan amaran woldura duban kan basu ta ubeks sera kenya ke sakamat effate walta qoranna sahan kan hogananif tintala kataan lammi canada matthew bryden somalia nanu legan fa africa af garele sahani sirrit beku argesa ke sa kalakob se ethiopia barad ibakud sagalif saddetami saddeti jalqabe hanga baraku malamat jirataniru hojjetaniru wogottan kudato kudarbanif mo kenya ke sajratan misensa warana canada drani kantran bryden aba bua fino jenne ker jeduf aba to kuma motu mota UNDP misensa aba wulit bu insa dunya qoratu kan ICG ta un hojjetaniru bayina lakobsa ummata shen afrika ke salama fa kan ta ethiopian hala tasgabbi dabinsa ishen ke sajirtu ICC hala mijata umusa bryden dubbataniru
ICC sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been
ISIS Ethiopia ke satthal mijatan akka umamef hubatajra garen kun gutu Africa ke satti babal ate dibba ka ufojjetaturusa bekna ISIS kutale biyetti rahiddu kesat ittimilkaw dabus hangayuna jiraachusa akkuma beeksifatetti jiraajadan motumman mumicha ministera abi ahmed hidamtota siyasa kuma lakkawaman hikuf ertra walin waligalte nagenya mallatte sudabalate tarkamfi wonjijira mafudataman ethiopia daf abdi qofa otuntan jequmsaf tasgabbi dabins heddunille duka jiraachu braiden tuqaniru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Akata jijiram ikun ittideema jiru kan ittibu efi isan mide yokan garen ittingamman heddun jiru meshalen worana heddun Ethiopia sena jiraachu gabasalen himan hedduda wogader bekesa qee ofira buqqaun heddunis turera nanule mir mufanna ramul atuf hawasale jequmse kesatti baratama dufe kesatti garelin fintaleyi horduftu tasani filachuf qabiye sani babal ifachuf mirkane ifachuf qarrar gatu ISIS kanenni gocha jirus kanamara jedan hidattoni gare ISIS deggeru sani ibsan Somalia kesatti mulata ka dufan woggota afur durature yerosana al shabab itti ka cabe garein tiqqon tokko imiri ISIS Abubakar al-Baghdadi amanama ta usalab sudan isebe yerosana qabe garein ISIS Somalia kaabaf nannole maqdisho keesat hiddegaddabe socho ajira dugumat humnoni nanno jiran gare kana jalalan simatanin bekan motumman snirukuta al-shabab snirukuta garein kungaru jira akkasis tae lakobsisa gabbue lafadaq emara aryama dachinit dipate inajiru kanat attaminega ISIS gara Ethiopia tice baballachut kamilkaw.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agarte Ethiopia nanno sana kezat humna jabdu ta ushe yadachun barbaachisaada. Ummata miliyona kudani odit tilmama muqabdi. Akkasta us kutalen biyetti heddun intasgabofne. Motumman biyolissa humna jabefanne yonjed kandogogore natin fakkatu. Innumayu nanno lembulchi sanqabanne yujiru. gutubiyetti kesa muddamajira nanno kana qofanta imale oromia tuqunan danda ISIS hogano tagame yi soda tamota anqabatus dabus loltotaf kannen lenji kennan bakka bakkat tamsa angaru qaba kanaf wan rakko qaban nattim fakkatu jedan ISIS amma kanenni barbadu dacherra ejjetu fi dao mata sajala doffatu qofada jedu Braiden Somalian imijannef falasa masabar sifachuf yerodaf humna isagaw walitqabate ijaramuf filmata wannanno jiran kabro yaluf bodatin jedu itmilka alat.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden
ayen milkaw jedeni yada dugumat ISIS lafuma kae nanno sanarra dambaliya amanti jedun qabu nanno le ISIS humnan qabate bulchu yerodiyot nijiratu jedesin amanu sun ofisani balaf saatiluf ballesuta kanisan eggat worana Ethiopia policy federala kan fakkatu hata umale ISIS halilale tigafata masafudatuf ajjechawan nijiratu jedin yada jedan kanamales hawasale nanno jiran kanisan shakkanif abulin basasa biyetti kanisan jirachu malu jechun dammaqinan hordofa jiran waltale lenji jirachu akadandaan Braiden tuqaniru garein ISIS Somalia kees lamiwon Ethiopia akajiran ቪዲዮን አፋን አማራን ባይ ኢብሰራ ቪዲዮ ወጎተ ለመድረ ባይን አቡ ዙበር አልሐባሽ ከንጀደሙ ወረ ጂሃዳ አፋን አማራ ዱበቱ ቀባቹሳ አይሲስ ኢብሰቱሬ እትጋፈተምኒ ሳገሩ ማለከተ ሂኒማምኔ አይሲስ ቪዲዮ ከብሮ ወጋ ከነባሴንሞ አልሐባሽ ዱኡሳ ዱበቱስ ኤሰት አተሚተከተ ኢገሩ ሂኒብስኔ ሚሴንስ አይሲስ ሶማሊያ ድራኒ ነምኒ ቱሬ ቶኩ ኬሱማ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ኢብሰከነን ጋሬን ኩን ሚሴንሶ ተዲበሰዲ ቀቡ ኬሳ ሰደት ካንታን ለሚወን ኢትዮጵያ ተኡዱበቴራ ዳገፈቶ ተኬኛ ኢማከነላልጅሴ ዴቢ ገመሞቱማ ኢትዮጵያ አርገቹፍ ገመዋጅረሙ ምጨ ሚኒስቴራቲን ያሊ ጎቻ ጅራ አኩማርገነት ከዴስኑታ
ወልዶርጎሚ ፌስቲቫል ሙዚቃ መነን በርኖታ ኬንያ ሰገልተሚ ሰደፋ ከመነ በሩም ሳሰደርካ ለመታ ኢጆሌ ዱርባረት ጎድና ኢሲኤሎ አፋን ኦሮሞ ቦራናቲን ስርቤ እንጂፈቴራ ኢጆሌ ካና ፕሬዚዳንቲ ቢየቲ ኡሁሩ ኬንያ ታቱሲማት
ናናኒ ኑጉዲ ጋዮ ማጋ ፈታ አምበርባ ደጋ ቤታሊ ወርኪታ ናታሊ ወርኪታ ናፉላ ካዛ
Kenya National Music Festival wal dorgom misirba manen barnot kenyati sirba gosgosa heddu sirban sirba naman far santanan faru wa gan far santanan sirba dunya sirba da kenya sirba da afrika sirba heddu wal durgum sisan akhanan yolukum shani olikol tafeti waya ada fi jalani date nakatetin oltiga diay sirbaada khaysa sirbaada borana moy ijol lesiolot moy gafasille akkan jedane tini mani president kenya uru kenya ta tetrufet nark food
coming next on stage is Isiolo Girls Secondary School presenting a boran folk song sung by young borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter
Abdi Bagudana director Mambarnoti Sadarkala Meso Isiolloti Mambarnoti Jolle Irati Sirba Dajira Khalibin Sirbamani
Sirbi Waqan Lenger
Sirbi Waqan Farsan
Sirba Afana Waradi Lenger Sirbi Popi Lenger Dance Lenger Sirbi Khalibin Len Fox Songeren Fox Songi Kuriya Sirbi Akoloni Hufani Tokesoni Mambarnota kadura hay jollo lamesore kabambaranota nakabadicere di matade dilu kadesore mambaranota kadira hay jollo
samman sirbetani sare so batan
ne walin sirbeno rumborana khafarufa khabudifa sirbe jollen kayba yo warifa tabat
warre la meso by man sirb raha warre da khabar rich
jollen da khabar rich sirbe konso de rumborana ikilen kalode wal kesirbe
isollo ta to keso batan silan dubna ne morgun dande ne semonin dande ne agam ramachan agam ragamadan
guddo man guddo gande mahan kelalen be ragam kosalen be ito ba tuniri oni gudo la sa yonon tulen ada barate ada hande rageke akavi ru oni tul ada le pesi ada ni itum ada le nagampa du ada dinle sabat ada ufi barate ragamet
ijo yolente sana gama fanke san garuto gama fanu fijo be fatname
gure oni han ada ndu podo dire la fa dabade amma on ada tinam beju je
Abdi Bagudana director Mambarnoti Sadarkala Meso Isiolloti Mambarnoti Jolle Dirati tanumira jabanne tinada ten jabe facha na jedani jabe fadda jennenulle do galatefan Abdi Nagahis
Radio Sagale America Sagantan Fan Oromo Sambata Abdelbat Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanara Kanuman Tumura Kopi Boruti Walitti Debina Gama Kenya Nagatti Bula
This program has come to you from the Voice of America.